tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang it doesn't matter o tsakay ke wena mang o tla le mang
We be there.
Minno, sevele, kibule, sekele.
music@iminati.com.